Enombi.
Matex.
Acha mambo, sisi tunendele. Namu wendo, maneno mingi mingi. Atu taki taki waki cheka cheka. Mishe watachoka siku moja paka tutafika. Aroa, aroa, aroa where you come from. Sisi ni jesh. Fanya fujo one. Uswani, uswani, uswani tabule. Mene bad, kichwa ngum. Aroa, aroa, aroa where you come from. Sisi ni jesh. Fanya fujo one. Uswani, uswani, uswani tabule. Mene bad, kichwa ngum. Hakuna mchezo kaunga agenda chikunda ganatia. I represent a struggle. I'm a nigga, I'm a lante na mambo badu. Ni manzio bugoma. Oli mwengu, tatawala kama Barack Obama Kampala. Ingi hafu ato siwa mchezo. Jino swani tabule aruwa nigga tegu ya Babylon. Wekwata maiki sabatula angari kemi sambwa. Enti sanaba indi ngomzimu guwa mine ptanga sambi sulam. Dusty bin. Acha mambo, sisi tunendele. Na muendo, maneno mingi mingi. Atu taki taki wakicheka cheka. Mishe watachoka siku moja paka tutafika. Aroa, aroa, aroa where you come from. Sisi ni jesh. Fanya fujo one. Uswani, uswani, uswani tabule. Mini bad, kichwa ngum. Aroa, aroa, aroa where you come from. Sisi ni jesh. Fanya fujo one. Uswani, uswani, uswani tabule. Mini bad, kichwa ngum. Kuna mchezo kaunga agenda chikunda ganatia. I don't fear anything like father like send my dad Swanny John. Big up to your man. Anenda vau, atanenda vau. Kama oni pendi, basi weji nyonge. Ay, na itaji na kifas toka kwenye rats. Kuji compare na mihai wazi kuwa fresh. I break in all time around with the haters. Kishoto kulia, kishoto kulia. Moto nimewasha, fire bunny everywhere. All star, I'm bad. Aba nzala wa moja kutia nja kuwarumia mitwe. Mumbula mo. Acha mambo, sisi tunendele. Na muendo, maneno mingi mingi. Atu taki taki wakicheka cheka. Mishe watachoka siku moja paka tutafika. Aroa, aroa, aroa where you come from. Sisi ni jesh. Fanya fujo one. Uswani, uswani, uswani tabule. Mini bad, kichwa ngum. Aroa, aroa, aroa where you come from. Sisi ni jesh. Fanya fujo one. Uswani, uswani, uswani tabule. Mini bad, kichwa ngum. Kuna mchezo kaunga agenda chikunda ganatia. Ukifika tulia, shika mulija, moto puliza. Tazama, sikia, uswani tabule. Bad guy, nimezaliwa, kwetu nyarua. Usiruke kama chura, hey. Neta gamazi, fukirida. Webirema, tosekerera. Kano kabo gezi, katimute kepoz. Bawe mboz, mtu seka mtu gea. Temu manjimu kama yagawa, era de gosaba. Acha mambo, sisi tunendele. Na muendo, maneno mingi mingi. Atu taki taki wakicheka cheka. Mishe watachoka siku moja paka tutafika. Aroa, aroa, aroa where you come from. Sisi ni jesh. Fanya fujo one. Uswani, uswani, uswani tabule. Mini bad, kichwa ngum. Aroa, aroa, aroa where you come from. Sisi ni jesh. Fanya fujo one. Uswani, uswani, uswani tabule. Mini bad, kichwa ngum. Kuna mchezo kaunga agenda chikunda ganatia.
All star. All right, you know, son of kazi walume.